Zigezbe mnyam izinto ngizinsolele zayintanga ezayiqajwa izinyanga ezayifika ishintshana ekhaya ezayiqajwa izinyanga ezayingena ishintshana ekhaya babesidaba besifake insizi ezimnyama mhlambe yize zashiya nobumnyama babesidaba besifake insizi ezimnyama mhlambe yize zashiya nobumnyama ekhaya
Ubaba wayefika neyakinya, hayi ifika ishelo kwayo.